kabanga nkoleta munange olupapulo olweru kwempandiika yekwe nabirwamu mwennera banene ttaka amabala mikono waggulu mpanise mpanise ontwale gy'ogenda nange bya ddala nnafunye njagala tugende gy'ogenda otabuletta wanempona nekigala wulira amaanyi galaago gampalula byokola byenjagala muwengo okutula amagulu leero ndalidde labayo gampambye fambye leero ndalidde 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 omukwano gwo gummese ompangudde nkwekutte obulungi bwo buntwala kole kubawo sagala wabula panna swanyo mukubembo kunakola omubiri mukubendondi akukwata kakabye yumada yumada mi kyempambuuso bompulira gona polo polo yu tugende gyogenda onsamba nga Ronaldo nsamba kankukwasa ennamba kayimba kampoomera nnanga kankukubenga ennanga buli lwe nkulaba nsalalelwe obulamu n'obugonza bondeka kabanga nkole ntya munnange olupapulo olweru kwempandiika yekwe nabirwamu mwennera banene ttaka amabala mikono waggulu mpanise mpanise ontwale gy'ogenda yumada yumada mi kyempambuuso bompulira gona polo polo yu tugende gy'ogenda onsamba nga Ronaldo nsamba kankukwasa ennamba kayimba kampoomera nnanga